DJ Donna, it's Chic and Radio, a murder thing.
Now come through, now my antico this time around. The Revelation 3:15. The your boy Mr. T once again.
Release the new music.
Nitoka kama wino kwa kalamu. Sasa si wakati wa kuanza kutabasamu. Kijana umeokoka eti tena uko huru. Usiku vichochoro magala ni pepusu. Siku pambazuka kanisani na msalaba. Goti umepiga ukimwita baba baba. O mama nyenye nyenye nikashashe kaluni. Leo nivae hivi nifashoni makanisani. Mavazi bila adabu kutuvalia kimini. Wazee wa kanisa pigani ama darwaka. Juu wote wanataka ni nusura ya sadaka. Mabit makanisani kushikia na silaha. Badala ya kunana kuhu mpana msamaha. Yomana nina rap kukata nikisema. Mister kwenye beat nina flow nina sema. Maisha finje finje Mr. T inakata. Maisha finje finje na kanisa mekata. Maisha finje finje everybody mekata. Dunia kwenye kisa ni pala tota kata. Maisha finje finje Mr. T inakata. Maisha finje finje na kanisa mekata. Maisha finje finje everybody mekata. Dunia kwenye kisa ni pala tota kata. Chia pili ni ilani kwa gospel MCs. Walio na nafasi kushika M I see, you see when you imbaji na usiku sharati. Kaa huna cheti MC, kuna bahati. Wanjui wajulikana, eti tena una fame. Wapenda sana sana, kemza hama demu. Utaluzi your name na mambo yawe the same. Mungu wakikunua, haimanishi utiaji. Yafaa umabudu, mshukuru kwa kibaji. Mshahara wa dhambi, sitanganyi ni mauti. Acha mambo ya kiza, ishi kwenye nuru. Tangaza msimamo, baridi au moto. Acha nusu nusu, nena giza au ta. Kuishi finje finje, Mr. T nimekata. Iwo mekata ama we kujakata. Siroho kwenye giza ni pala watakata. Maisha finje finje Mr. T inakata. Maisha finje finje na kanisa mekata. Maisha finje finje everybody mekata. Dunia kwenye giza ni pala watakata. Maisha finje finje Mr. T inakata. Maisha finje finje na kanisa mekata. Maisha finje finje everybody mekata.
Abatuze uchitemu fakule ame.
So did it answer, Kumampuli, and where Joy Tompa is answered. Did you get them on Tampuli dance? Tell me, Mugabiera, Gambo, Ningi dance. Mumikwano, they are not together dancing. The Mumikwano, Tangina, you know, Ningi dance. Mumazima, Katiku, Fusenam, say, Mukunum, Dola, Fuka, and Pam, say, Woman, I take up with the Nature Castle, say, or Pusen, Pepulo, my head, and Timber, and I say, Nayate, put the Nabi, said, I'm your master, sing up on the one who see your Mugu, what we want to say.
Sometimes you feel backseating when you see the
ndani hey, Mungu unijibu tuliko kwenye tabu na wana nini sababu mana nimetulia naangalia rafiki ananikujia ananiambia kunyambia siatia kuitarabia utajisikia na kuifurahia na mwangalia na fikiria kuna nini simgani leo amenikujia lakini azamini soa paso ya tupasa kuyashinda majaribu na matata come on get hata ni watanta ya tested if you wanna go to the next level ignore the devil yeah. I say if you wanna go to the next level ignore the devil.
No matter how the temptation come, I will stay strong. Never you can't you can bring me down. I will stay strong. No matter how the temptation come, I will stay strong. Never you can't you can bring me down. No, I will stay strong.
Yo, vipi zama, mtu enyo hapa fresh, ha? Punet kaa kawaida mnajuaga vile siufanya, mambo makubwa, mambo wa big, yeah.
Jie, nyaje nyaje bonai, punet hala.
Ye, yeah, nyaje watu wangu gabu hapa
punet. Jie, nasa zila tuko mtani,
tuko online, tuko yeah, online,
yeah, online. Teknolojia, tuko ndanye getmziki.com. Juu wako juu, wako juu, wako juu tu sana. Punet.
What's my name?
DJ Donna.
Where can you find me?
DJDonna.com.
Microphone bila pete DJ Weeza kiblow musitete hatutaji bling situ meremete hatustop tunazidi tuku bro tushaji seti ready sasa ni kugo pasete nja kila kakitu waniso mahasla kibao kusaka tunido bomu zangu already zisha blow roundi chap chap acha move slow kiyo game plan already tusha draw tingisha vichwa juu tunaleta flow.
I'm in the mood to drop some hits right about now.
Yeah, 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 y sima njagala kubikomya Temu kulaba te walichika rubye Obolina wakuwa kawa kuwa bie Abo bateche wako waba kusubye Zendogula mubunso bede buta wanguse Mwonyiga te waba kusanyisa Tomalirira kubireka Choli, na chila baba limba banji Bakumatiza bambale bakuleke Wengu koze bulichimu tulabe Na ewa sigalo mutima mugumu Gabo njiga nchila vani na kwenenya Msuse silikulumye na te Tomalili na kubireka
Gana, netutomera gana, nkuma wowo gana Omvuna anangaze bwembye kana Obusibu bwo lugambo lwo lusasana Emikwano musaluno julira bwejira sana Mbu boyfriend twa musanza akwana Bukuteka kubango inazambe chana Atenga stanga MJ mujechinana Chivaluma boyambu kabuza Juliana Katinkule bonyizo mumogutade monyindo You're telling me that you're walking out that door Ogendo te wakapere noleka Salvador
No, no, no. Bobby, my best, mtoto mzuri remix.
Mambo sawa, tuka ruka shawa.
Sinajua,
mambo sawa,
hakuna chafa.
Tuka ruka shawa,
ni bamba.
Mambo sawa,
itatubamba.
Tuka ruka shawa,
pamoja.
Mambo sawa,
tuka ruka shawa. Aitwa lima mama nita Mrefu kidogo mnachana kitu katri nita Nipande kama jikwata kutoka kwa mita Mdogo mdogo aiza nkatikia Nikiwa nyuma hake uza dhani mini mkia Hii drink yangu amefanya kaji mwagia Na nacheka nkimwambia nataka kum Akipita base kila mtu amuita nti Tabia tabia zake uza dhani eni mlami Ngozi yake laini na nrangia lami Macho wakincheki na wish ninge kuandane Ndani ya jeans yake lipata size yake Anipeleke kwa Aishi kwa mamake Kila mande kwa mshengware Tuslale Mate Mate
Asiwe mani Mambo sawa
Mbeleke kwa
Mbale mama mwona njyo sema Pia naweza kufanya Paka madawa ya nakuwa ona
Cheza mama hiyo temporahi Watu wana kote za mabas kudahi Cheza mama hiyo
temporahi
Watu wana kote za mabas kudahi Kila mtu macho kwako wewe Wengine ananiulize yuko wapi mwenyewe Amewafunika ulivo Jessica unavozungusha Unahamasisha kama Hey baby girl reason ma Soka karibu yangu mini pate fra Hey baby girl reason ma Soka karibu yangu mini pate fra Bas kurai, bas kidai Zungusha kiuna shako baby namna hii Bas kurai, bas kidai Unanifanya nina baki kwa crazy
Na baadhe mambo mwona njua sema
Wanapagawa
Pia nawezo kufanya paka madawa ya nukua sema
Wanapagawa
Na baadhe mambo mwona njua sema
Wanapagawa
Pia nawezo kufanya paka madawa ya nukua sema
Kwali wewe mehumbwa kumbika Domano nabacheza ni unanipa mizukwa Hamta mtaba sama zireshi Domana marafiki kongu miwana nilisi Basi kukwane, basi kudani
Ya maji kama Zanzibar Naziangusha kama sea kona Manzibar Kila restaurant na drop 16 bars Niki swing ka gorilla kwenye monkey bar Walisinzi ya kwa track waka miss kida Sazile na amka alia than kiba Kishuguli zangu kibao siwezi waste kida Mara napiga show ama na shoot vida Victor zina bounce kama Adidas Old school juju ni label Adidas Napiga freestyle chorus Adidas bars Definition ya MC kuba Masonko niko nao nikitos My glass, my phone call is on as I'm coming back na flash Niko busy biashara nikit after cash Badae mina my boy to the crash kwa bash Like
mama hey. Zime kubamba Basi mama ongeza
flu niki rhyme na u. Nina mic side ya left na ya right side too. Niki check villa bank 1212. B-boys waki break kama shabadu. My fans wako bananas kama tukiambu. Na marapa uleta kichwa ka Erika Badu. Industry ni matatu na abasibu. Wale hawajalipa wana step kagu. Mi ufanya vile na jisikia kudu. Nangara vile ungara kwa ni watadu. Ebu cheki lebo ngepa na jeans ya blue. Nimeland na matimba kwa magu. Nina t-show miti nimedunga juu. Juu yake nina hoodie ya Chicago Bulls. Niko cool bila ice ama fridge maju. DJ bandise ongeza sauti juu.
Kama
sa zingine TZ, sometimes Uganda sa zote ko stage. Sa zingine we drink, act dumb, don't think. Sa zingine we blaze, sa zingine we good. Sa zingine we misbehave, sa zingine wanna bore. Wakipima na wa blow, waki hate na wa ignore. Na drop two rhymes, kill a style that I know. Sa zingine is hip hop, sa zingine na sing. Sometimes it's a dance hall thing. Why is them a wine na di dance? Sa zingine wanna chill, sa zingine I'm right. Sazingine I'm wrong, but not for so long. I'm the first lady. Sazingine wanna try, but kill a time, wanna die.
Sazingine alone, Sazingine just for ride. And I said Sazingine just for ride, not just for ride, not just for ride. Sazingine alone, Sazingine just for ride. And I said Sazingine just for ride,
yeah,
not just for ride.
Yo spendi kwa kimia sometime na nibidi. Nika usho mikali na kuwa kana sizi. Lesi kali sa nyingine zaidi na zaidi. Najituma mara mbili kuweka vitu alright. Kimia kimia sa nyingine day and night. Fanya fujo sa nyingine when you ride. Na roll na wateule sa nyingine na nacha. Pakazi mara nyingi sa nyingine ni pari. Wanakubali sa nyingine siye kibo kuyao. Wanabija sa nyingine kweli mioyo ni mwao. Wao ndo wao, wakili zao na wao. Hawaya oni ya kwao, tuwa kasoro wenzao. Wana snitch my cheese, but we can fight. Tuna check na bicheche tukipata na fasi. Rumba kari sa nyingine, tuna act alright. Mambo safi sa nyingine, ukiwa na cash.
Sa zingine alone, sa zingine just for ride. And I said that zingine just for ride. Not just
for ride. Sa zingine alone, sa zingine just for ride. And I said that zingine just for ride. What's up, so I get too mbaya.
See, as get no friend. Ushore let me catch up. Na sina confidence. Confidence. Yako na kuhanya. See, as get no friend. Ushore let me catch up. Na sina confidence. Confidence. Yako na kuhanya. See, as get no friends. See where's he get no friends. See where's he get no friends. See where's he get no friends. Niko searching na sioni nikitoboa. Luka chapa nimetumia na sijamu ona. Siwezi tulia na kufumilia. Lazima nimsake na nimgetko. Siwezi get no friend. Ushore alinikacha na sina confidence. Confidence. Yako na kuhanya. Siwezi get no friend.
Delivering that new heat right to your speakers first.
Nitapenda
kabaruzao chakuwa poza ni kushindwa kwako maendeleo yako yafikie mwisho uhangaike uwe kama wao kwa nini napenda kunizushia kwa nini kila siku wanipa kazia nikiwa na furaha inao uma na bado itazi
time traveling, Jamaica Kingston last week, this week London, UK, next week Lagos, Nigeria, you already know, hey.
I want the money, money in the cars, cars in the clothes,
hey.
The hoes, I suppose, I just wanna be,
hey.
I just wanna be
successful, hey.
Yes sir, I just wanna be,
yes, boss.
I just wanna be successful,
yes sir, hey.
I just wanna be,
yes,
I just wanna be know. Successful.
Hey. Damn, I swear down, the zone filled with jealousy. They copy me, blame it on photographic memory. I analyze, blame it on ounces of the Hennessy. Pouring in my cup while I'm thinking up my melodies. Yes, boss, I'm the blueprint for what's coming. Super C, no dulling, just doubling. Even in Dublin, they talk about the P. Damn, I never knew what being popular could be. If you're popular like me, then you understand the situation. Some rappers hating, but that isn't my preoccupation. I'm impatient, so I get it in the fast way. Whether money or women, I'm never taking last place. And no, yeah, I ain't never been a corny rapper. What you thought that I would blow and not get corny ever? That's a hater talking, and I don't need a heifer. Your boy Super C, only wanna be successful.
Money, money in the cars, cars in the clothes,
hey.
I suppose.
I just wanna be successful. Janya club ndani ya matuki ya soul. Niko makali karibia kwenye dance floor. Imepamba Mr. Duke scratch once more. Kwenye LP, CD, pia na kaso. Pople chini ya maji, tuna leilo. Chapa ilale, chapa ido. Chapa ilale, chapa tena ido. Chapa, 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 chapa ilale. Chapa, 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 chapa. Chapa, 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 chapa ilale. Chapa, 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 chapa. Chapa, 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 chapa ilale. Chapa, chapa, chapa.
DJ Donna, Ishike Radio, I'm more than
Mzee ya Johnny kona soo.
Yeah.